studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
salim joro to bogi jande ga fandu hala mamadou sama sekou jom nyali sakrabe hedibe bangal uddugol le suudu kasso ministre en hibbe didon fedde dental pour que en nguitike o do sifa ben nawtorgol saria Ankasen bandaw e moktar wonna e sagu mabbe e dow yamrodo president transition assimi goita be djopitama aljumari hande Emu Bak Mali timmi kenyan ardibe jande be beltanke pewol o do golle be gukkaji yogaji e tawde fuf di ngoni sembe kawarji amen hande kikiri aljumari noga e jeddi lur out fitande 2021 bismillah sakrado Premier ministre kiddo Soumaylo Boubé Maga e ministre kiddo Kabaru Diawdi Boré Fili Sissoko naati suudu kasso nyande alkamsare noga e jegom leru out yo bangal kabaru sodugol diwowo kananke leddi e kanya dunna kaki kaborde wattu lamu ibeka hulitama wide yimbe le mobbe wobbe dunna hani landede e yimberna ka non no fedde progrès en Mali lolirde AMPP woytike o do sifa golle sarja keddanna ko ban en Adam Amadou Haydara du fostango Ousmane Niali Wuli
Haraju ministre en kiddo Soumaylo Boubé Maga wali jamma mudu arande jo le suudu kasso maison centrale d'arrêt Bamako hono kasen ministre ko minido kebal kiddo e jobdiji madame Boare Félicie Sogo kanyundu ananga le suudu kasso rewbe e sukabe famarbe uddete do nokku noddirte do bolé be kanan ko be mobbe hibbe le lamu ibeka inde mubbe limtama le kabaru suudu goldi o haraju leddi e kake militaire en be kay fama fende kolirinde kanan ka ko fa wada ko yidi fa yotade walu himbe be yidini sine himbe mali jitti nangugol mabbe walde procureur e mali AMPP holiti wida dum walda e saria warajunde fedde sek mohammed serifou kone avocat arandejo parke de la cour supreme holiti wida andana o kabaru parti asma holiti wida dum juwido nangugol Soumaylo Boubé Maga himbe parti o holiti wida dun yoda toltan gol kanan ko be leedi meden di gondi e jukude yalla Soumaylo Boubé Maga ana wasa jukude lawol ko yidi pati lam hakundejo abbo wakati biado o
Cour supreme hana fi uditinde talki di cuudi sare holti wiide tilke gollede dum woni miilo mbenda magistrat en yogabe be hokki hakilo mabbe hot ko lolde der gollirde lolirde hot cour de justice hani hinnaade hon dido talki draman jara yu goto yimbe le der o fedde keddal ko hani lalla aisha walti infadu fetango adsisi
no hani ka so hala uttugol dossier hala mudum halama dum hollitita wiide dossier o wawa memede kasin dossier o hala mudum ana wawi haltede ko wodani Soumaylo Boubé Maga kanko kanko Boare Félicie Sogo ko be nyingete e mudum le odo dossier wakati no be gonno e gollene wadi saria leedi maline holliti wiide beedo yimbe dido so mo noddirta hot cour de justice tan wawi landade be golle ko be ngadi wakati no be gonno e darne mabbe ni cour supreme wala darne mudum wala sembe mudum cour supreme wala yamrore wadde ko wondi wadde jonko cour supreme wawa ardade yeso le odo dossier yeso hot cour de justice sabi mi hore mi anda do hodu woni ko cour supreme o tuugido mudum so banti odo dossier
sakram do tutak lay modu ko barbe bembe emberna bem am facebook kany dun twitter kana mbien transition kiddo kany premise makko hanka sen mbien ana e sagu mabbe be do gonnobe e mbien juude an wara libbi joy hande bandaw e moktar wan hanka sen yopitama aljumari hande do yamrore president transition o colonel Assimi Goita e le communiqué cedaw yetti sanne kado anya den no dabri fiete e le ko warta ko yalla be do mbien e nawtoro hakkiji mabbe kanan ko be hibbe mbien premise kiddo e premise kibo e kado president kiddo e le dum woni ko hulta e le communiqué o fandele kabaru di e moji bakka leedi mali timmi alkansari kenyan e imotobe na mbara non unyaaji temedere unyaaji chapande jetton no peccabe hakkunde santruuji temedere tati e chapande jeddi do tati leedi fuf ardibe jande be holiti wiide meltanke ben tanne pe wala golle o e mutre ben murtere musel en 15 octobre e tawre fuf kanon e wi mabbe kala nangabe bangal nguikaji shize ngaji di nangun na duude saria kenan ag gadida woni secrétaire général ministre jande kenan ko hanni Adam Amadou Haydara du fasaw alsisi
imuji baki hitane hikade wadi de deere kan e jan de leedi maline mangal mudum fu won guikaji jubbaade ngami ngadi imadraji jawdi mi jaltini goddi so iwi dido titallaji wala fu titalla goddo mataado imuji di wadi no haani wadirde imotobe fu hibi imaali yam fulilato yimbe la chapantate go iube lisinga yogaji warfa imo e baki o le hakune beedo jangobe chapantate go jena yon tan wonno mbawno be imaade hono ala hali yimbe le nangabe wordi de wakati jon o ka wala fu ko mbawmi halde do hen e be juure saria
dawol hakkunde Mali e Senegal fuɗɗiti kikiɗe hannde mbiyen kambari kawrugol kusinaaɗo hakkunde laamuji mbiyen leɗɗe ɗiɗɗe mbiyen kanjum syndicaji transporteur en andon wiide mbiyen imadaraji ngaɗa noon keñen alkamsare keñen to dibel toon le laamu kay hakkunde ɓeɗo chauffeur en e kañe ɓeɗo chauffeur e transporteur en malinkoɓe e mbiyen ɓe jiɗanoon fewi mbiyen dawol ngol fuɗɗita Seydou Sanogo yo secrétaire mbiyen kabaru himmeji oɗo bien de do fedde ke dan ko hanni Aissata Diarra du façon Alcissi.
Donnoɓe moblaji muɗi kaɓɓe keñenɓe ɓiɓɓe leydi Malino won hakkunde mabɓe yimɓe la jinnoɓe ɓantuɗe golle mumen won woɓɓe ɓe jiɗano kaɗuɓe wadde ɗum ɓe kolliti wiɗe eɓe gondi domde konngol syndicat mabɓe o tawawa yimɓele ɓe jiɗano fuɗɗitide golle o ɓuuri hewde sanne ɓurde yimɓele jinnoɓe fuɗɗitide golle fooɗami fooɗe naati hakkunde mabɓe ya warta o fuɗɗitino ya warta fuɗɗi hakkunde leydi Mali e leydi Sénégal caggal jumma hannde camion ngaji leydi Mali ana wawi nadde nde leydi Sénégal camion ngaji leydi Sénégal du ana wawi nadde le leydi Mali syndicat en kaye laamiɓe leyɗe ɗiɗɗe waɗi jiidal ɓe paamori jonka homo fuu ana wawi yaade e wartude no yiɗiri ngal ñalawma hannde o ka ɗiɗo camion ngaji fuu ana wawi ƴaɓɓaade
ndenɗo kanko Seydou Sanogo kanko woni secrétaire kabaru himmeji transiteur en gonɓe diboli toon mbiyanno jarama e ɗiɗo haalaji fandele kabaru ɗi mbiyan hakke temdoron chauffeur en Bamako e mbiyan ɓaɗaɗe muɗum mbiyan humpitama e faminama dun ñalawma kurɗo banggal ndenagu dow ɗati wonande anaser yalla mbiyan ɓuytude asidangaji e kuteji muɗum kewɗi keɗɗanna ko heɓani en tala agbilade du faysango Alcissi Ousmane Nialboudi
fade makko haltande yimɓe hoɗum woni anniya ngal ɗo jiidal kanko laamiɗo fedde mi nodirta anaser o ka o jippini hakkillaji yimɓe do kulleji laatiɗi sababu kasarangaji do ɗati leydi Mali caji sako laamiɗo anaser
ko ɓuuri hewde e kasaraji laawi fuu a tawa doggingol ƴaɓɓintingol wiide kina ƴaɓɓo sembe na ko tawete pinengaji moƴƴa yargol doroguji tawi aɗa woni e donnude mobile
kanko laamiɗo fedde anaser nde o holliti wiide fa hannde neɗo jande waran yowade ɗo sisilngaji ngaroji laatade sababu e juuɗe chauffeur en ɓe faamorade ande yella eɓe keeɓa wadde golle maɓɓe ono moƴƴiri
ɗum fawi dow hollitinde hono golle muɗum yarata hono moɓe ngel no wori e hono so boni hani moƴƴintirede dartude ko latto farratiji feyde dabareji hono ɗum sakkirte hono hani dogginirede hono ndiyanago heɓirete no donnowo o hani jogorade hoore mum wattude hani gollude ɗo hani sultude hollitinde droguji ɗiɗo ana wawi wadde torraji sini aɗa donna mobile na du reynude jawdi suudu baba dow laawi ɗi
donloɓe moblaji ɗi ka ana fawi gikke mumen wiide neɗo jande waran latade sababu e juuɗe mabɓe ɓeydorade ande yella eɓe keeɓa rende moblaji mabɓe ɓe ndena yonkiji ɓiɓɓe adama en Suleiman Diallo di joli laamiɗo syndicat chauffeur en le leydi Malindi
beta ko anaser noddimin warde fa jangguinami nde jande waɗan fa kasaraji lawol ɓoyto chauffeur en ɓeyda faamu ko way latade sababu reynude natoɓe le mobilaji ɗi sini nde jande timmi minen du komin paami ɗo ɗum min jamin kollita bandiraɓe amen donnoɓe mobilaji
le hitande 2020 ko ɓuuri kasaraji ɗo ɗati ujunayyi jeenayyi woni ko yuɓɓa le leydi Malindi kasaraji ɗi latke sababu ittude yonkiji ɓiɓɓe adama en temeɗe jeegon e noga e ɗiɗi barminde yimɓele ujunayyi temeɗe jetti temen nayyi capantati e go'o le wi fedde mom noddirta agence nationale de la sécurité routière
somoyaji natiɗi sanne to kulkal toon e wi jamare toonde ñande alalbare nde noga jewleru août wattu nanugol luumo ngallure nde ɓe holliti ɗum e wi mabɓe ñamri e ɓiɓɓe leɗɗe memataako fewi ɗiɗo wattuji ɗi keɗɗanno ko nelawɗa amen heɓani en to kulkal toon Moussa Malistogo de Foystango Oumar Waygol e Abdoulaye Kassé
alalbaare woni luumo kolokani kamɓe nannoɓe luumo ɓe ɓe jottikile oɗo nokku fa ɓe keewi ɓe iwri le tatteji ɗi fur alalbaare noga e joyi lewru uttundu jamare nde heewa le luumo ngo sanne noon somotoɓe wonɓe toon ɓe kollitiri wiide ɓe biccogu kuɗɗe ɗe ana tiiɗi sanne
wala fuu komin mbawi sodde hunde fuu tiiɗi ɗo kolokani ɗo hannde jaba tamati feyi ko jaasi e ko najjini ko wala fuu ko wawi sodede ɗo hannde e darde laamu o wattanami haqqille yallah safaran heeɓe oɗo tiiɗalla
kamɓe jagotoɓe wonɓe toon ɓe ɓe kollitiriɗo kulle ɗe iwrata ɗo jaati woni ko tiiɗi
ko gowni
miɗen cotta concombre miɗen cotta melo miɗen cotta dandi min ngala e tiiɗalla mawɗo sanne sanne kilo goto gawri ɓuuɗi deɓe woni ko sotete petit pois ana yaafa ɓuuɗi temedere tigaji ɓuuɗi temedere e noga e min cotta coɗoɓe ene gara wakkatiji wakkatiji ɗum taaɗi seeɗa miɗen duwo yallah client ɓe ene gara fa heewo miɗen cotta seeɗa seeɗa miɗen cotta sanne du sa ewi joni coup temedere e deɓe sappo min cottat ɗum pompitaire ɓuuɗi temedere e ɓuuɗi deɓe saabi ko ɓuuri hewde fuu cakuji kiloji noga e joyiɗi min ɓamata ɗum ɗo don ujunaji tati neban litre mudum goto buudi temedere e debbe
ko woni faana mudum faabe jafina kabaru kulle kany hakkunde jagotobe wombe tombe dum woni ko Musa Malle Sissoko hebini studio tamani kolokani
Sidio Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakrabe le kabar yamene raison ngaydi en bialna to tumnyon tunno holtama wiide d'accord de keso mangal pade en uritama kenyen yeso ministre denagu e yimbe la hewbe bialna kulitama e iti bialna holtama wiide yono european iti kalsi odo nokku bo mo kulle de fufna hibi ley mudun e wi bialna hejaabe lamutun be dum lato sababu bialna habudi sanne raf denagu ley nokku o antimina na kabaru di to koroton holtama wiide mbien ima dara fa sagullo nyaw covid 19 fuddi kenyen noga jewal urtu bangal la pikiri mbien johnson n johnson gollede mbien ngal fuddiri jati prefet abdoulaye bore le mbien nyaloma sapu mbien yimbe nayabe yimbe mbien be duubi sapu jete ko fawi mbien be do yilam pikete e do yilama be prefet o dar jamarande mbien yo fesewade en do nyaw covid 19 dum timinta kabaru jama hande sakrabe mission tan bawsat fuf mbitaare do bemal amen 3w.studio.org madun vemu 7321 au sein de votre maître magazine. Yutar meden magazine fawi do mbiyan totingol lobengu to mbiyan kulu kani ton den kadan ko be en kanko nado am Elizabeth Wallet Mohamed do fastango mi Ousmane Niari bu en kirejam
toutes les femmes du Mali
gakul kaniga rewbe hewbe ma andana ma dun worbe mabbe jabata hinnade wiyete planification familiale yo hala madame jara assistant sidibe o sage femme horede dun leses kom kulukani kedana kum hani ina dawla amen to kulukani ton Musa Malle Sissoko
ay dalte sote pa
sini rewbe yo gabe ndokama he yo jindimude bete kikide fu yo mabbe ngarta an nyaguma wiide kina itene le nyaloma yo gaji dem baye wattinde rewbe he jo indimu ko yata chapande jeddo yo gabe an bama ko du bitati yogabe ko dubi joyi yogabe du anangada ko juuta sanne hono ko jabbaade lebbi tati wondu modeji ndokketeedi ko bamete nyaloma fu wondu nawtortobe poloy man dun horsinaka sanne kanyune nafa mawdo woni e mudun ana rena e nyawuji kibirteedi e daddo ana waawi du wadde sababu woddingol beengo ka yogabe caggandi mudde woni ko bamata dabare wiide dum won ko jidi wadde fu e tawede won worbe yogabe e korsina dum jida feenande hala ya jondimo
la sensibilisation
Toutes les femmes du Mali
bangal kabaruji goddi to kajulo ton le lamu sikaso sukamo dubi sapu jiddi nangama nyande alkamsarnde wonani komisaria nuko o tawrama dewel wujado ngel dewel jogido handi kay hitande sutama non gila lebi makunay to seguton wotu december hitande 2020 hurungoji nangondi wadede yalla andude sukanko yimbe lawbe ndenti wadde odo golle sutagul e wi lankobe tonbe to kay ton kawtal jande nokobe kabaruji do jogala machukaku e bibe adama en timmi beta ko ngal do kartal ngal landini think peace itti jawdi mudun woni global community engagement resilience fund GCERF projet lulurdo programme gouvernance locale redevable fuddi kenyen to santu e wi no gulleji oro projet latto sababu sembinde ande ko buri unya sappo e jenayo surbabe bangal jogola kabaruji nukumabe projet o hunchanta hore le kumngaaji chapande joy e jegom cercleuji sans bla etomia le dubi joy untimta yotra en magazine rewbe hande lolirnde toutes les femmes du Mali on jarama hedade yo enji yontre warore